Mayibongwe inkosi ngako ukuhlwa okukuhlwa nje apho sizawuthi sibe namava sisonke sive ilizwi elimangalisayo kwaye ngokuqinisekileyo sizawuthethela kulo ngokufutshane nje. Qala ndithanda udlulisa imibuliso evela eLondon. Soloko kukhona okuhle nokubi emhlabeni, soloko iyilomeko, soloko umthi wobomi okubi nokuhle wamapha iparadisi. Sifuna ukuxela kakhulu ke kwinto elungileyo uThixo ayenzileyo okanye ayenzayo. Xa bendiye kwithala lenqwelomoya ngecawe besibane apho sithe sama nje sizawufumana isidlo esincinci, ndathi ndifuna uThixo ukuba egqibeleni enze into emangalisayo. Bekukhona abane kuthi uMelika, inenekazi elilidutch nomzalwana waseLondon kunye nam. Emva koko eli nenekazi lathi ngesaquphe nje, mzana uFrank, andazi ukuba ulinde ntoni. Ndifuna ukubuza umbuzo, ngaba uThixo zange khange enze into emangalisayo na namhlanje kwintshumayelo? Ubo bonke abo bathe bava ilizwi, kwaye ngenyaniso ndiye ndahlaseleka nje. Ewe, ngamanye amaxesha silinde izinto ezinkulu esinokuzibona kwaye kanye ngolo hlobo siyakholwa ukuba ziza ukwenzeka, kumele zenzeke kuba uThixo utshilo. Kodwa umbuzo wakhe uye wahlala kum othi ngaba uThixo khangenze mangaliso na enze izinto ezinkulu kula ntshumayelo, kwaye kwekumele ndithi nje ewe entliziyweni yam. Bekumele ndiqaphele uba umbuzo okanye into ebendiyibonakalisa bikwesinye isandla ingumnqweno onzulu entliziyweni yam, kodwa kwesinye isandla kakuhle kakuhle ndiye ndajonga ngaphaya kwento uThixo esele eyenzile, hayi ngokugqibeleleyo kodwa mhlawumbi khange ndiyibalele ngendlela ebekumele ndiyibalule ngayo. Kwaye xa umzana uReinhold nje uphawula nje kuloo nto uba abantu abeza apha bahamba besikelelekile, loo nto iyinyaniso ngenene. Sele ndikuthethile oku apha lwesithathu odlulileyo ngokuhlwa andani kubungqina bam malunga nokuvakasha kwam eRoma naseCzechoslovakia, kuba kunjani ilizwi likaThixo ligqobhozela ezinzulwini zeentliziyo zabantu kwaye linentumekelo enkulu. Ewe, sijonga nemihla ndenyuka apha, sijonga neento ezininzi, kodwa abo bazovakasha kuphela bathatha ilizwi balamkele bashiyeka bevuya ubomi babo bonke. Ndazi umzalwana omnye endithe ndasondelana naye kakhulu kusukela ekuqaleni phaa ezantsi eSilesia ngokusondele kwe-check police kwiibhoda zaphana. Siyazi ukuba benza njani ngamanye amaxesha, bakonga nje ngokuvela entliziyweni. Kwaye ndiye ndacinga ngenyaniso ukuba kunamandla kunguphula amazinyo wam, kwaye ungava nje ungava ukunyaniseka kwaloo nto nombulelo okhatshwa kokukwangwa kunjalo. Kodwa ndiye ndeva intlungu eqinisekileyo, intlungu ebonakalayo. Emva koko andiyeke andijonge emehlweni enenyembezi zisihla ebusweni bethu. Ngoku aphinde umntu akonge akuqinise, kube khona intlungu oyivayo eqinileyo phayana, kodwa ungabona uba ekunzulu linzulu kanjani ilizwi alithela umsikelela umuntu emva koko ndicinge umzana uBranham ekubonalisa pha kumatywina andazi kubalelipi apho ithetha malunga neoli kunye newayini wayephayana ithi uze ungayoni ioli kunye newayini ziye ke zilolo hlobo ungazichukumisi emva koko the saqaphela ngokweBhayibhile into ezinto zimbini ziyithethayo ngokokomoya ioli soloko ingumbonakaliso ingumqondiso womoya oyingcwele iwayini iyashukumisa uyicacisile loo nto ukuba isityhilelo esisinikiweyo ngomoya sinentumekelelo esiyenzayo kukhona into eyenzekayo kwaye kakuhle kakuhle kuyenzeka apho ushumayela amaxesha ambalwa mhlawumbi ngaphezulu kunalapha apho siva intshumayelo kwakhona nakwakhona kodwa sekunjalo izinto kumele zahluke kumele uba sivuye sivuyiswe lubaba lolungena kucaciseka lukathixo kwaye ndiyakuxelela xa sivakalisa ilizwi apha ngokuphaphama okunjalo ngobungcathu abanye abathi ngendlela ethile bacalule ube nenjongo elungileyo khona abantu abazityeba abalungileyo abanesimilo esilungileyo bakhona abantu abanjalo kodwa asinakuyitshintsha imeko ngokwethu nguthixo kuphela onokwenza oko kodwa siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba uya kukwenza azangqinele ilizwi lakhe nonke niyazi soloko kukhona into entsha evela phayana kwiivenkile zenkolo gqibova nje efowunini ukuba iqela labathathu omnye wasemelika omnye wasedenmark omnye ngowelizwe lethu sele bosohlula igusha nasezibhokhweni besithi inkosi sele igweba ebandleni kwaye umntu omnye ubona ngokomoya lo osekukhanyeni ube khona osecaleni kokukhanya ube khona izithunzi abohlulahlule ngoko kungcono usheke womile kunoba ube yingcathu uze ulinde ade uthixo anike imvula yangasemva linda ade umoya kathixo enze ilizwi liphile kunzima kuma ukukuthwala oko ukuba kwenziwa okuninzi kangaka ngubuhanani sebukumkanini bukathixo kwaye kusekhona abantu abafuna ukusindiswa kwaye xa kusa omnye ngoku athi inkosi indibonise okunokuya abantu ababoni ukuba aba ngabalukuhli ngabaqhathi akekho umntu onokohlula abantu baye kunene nasenxele ngumsebenzi wenkosi lowo akho mntu unokwenza kumele siqaphele ukuba siphela apho sifuna uba khona kwaye yonke into siyenze ngobabalo hayi ngokugweba ngokuko konke ke siyavuya ngalo ubabalo elithe labonakaliswa kuthi kwaye singatsho ngenyaniso ngokuphelela kwakho kwalo sifumene ubabalo phezu kobabalo ubabalo loba siqaphele ubabalo ubabalo basazi uba luthetha ukuthina ubabalo uba sixolelwe uba silukholwe ilizwi uba sibe nalo lityhiliwe kuthi shiyeke sizingcathu sihambele phambili elukholweni yonke into lubabalo ukuba ibingelula ubabalo ngoku ndingabuza ndithi besinokubaphi na yonke into lubabalo ngoko ke with all our hearts and with all our souls. akekho umuntu ofanelwe zizincomo nakuntoni na yonke imbekho lonke udumo lonke uzuko ulo lwenkosi kuphela kayoku ngeentliziyo zethu zonke nemiphefumlo yethu yonke ngenyaniso kuye kucaca kum ukuba uThixo wenze into ezinkulu esenzela thina esinika inyweba ekhethekileyo nje emhlabeni noko kunjalo luba bantu ayonto esithe sayizuza akukho mntu onokuthatha into azithathele yena ngaphandle kokuba ebeyinikwe nguThixo. Paulus utoko ndikwamkele enkosini ndikunikela kuni qala kumele sikwamkele ze sigqithise uba asamkelanga nto akukho nto esinokuyigqithisa kodwa ikho nto esiyamkeleyo siyambulela uThixo sithe samkela ilizwi lakhe kwaye sivunyelwe ukuba silithwale ilizwi lakhe siligqithise ngoba balo noko ngokunjalo luba balo. Paulus uthetha ngoba balo ekuqaleni nasekupheleni ubaba lukaThixo lube nani ubaba lukaYesu Kristu lube nani noba kuthethwe kanjani soloko iluba balo indiyinto endiyiyo ngokuba balwa yazi uba ukuxolelwa kuthetha ukuthini umntu umntu othe wagwetywa waze waxolelwa uyayazi into athetha ngayo uyayazi into okumele ayibulele kwaye siziva kanye ngolo hlobo siyayazi into esiyibulelayo sonke siyakwazi oko kakuhle kakuhle umzana uRusi sele sifundele ilizwe linamandla kwaye ndikuthethile kwakhona nakwakhona umprofeti Isaya ebenemboniselo epheleleyo apho kungekho namnye umprofeti kumnqophiso omdala ebenayo ngcono kwizahluko ezingama-66 apho ecacisa icebo lonke likaThixo losindiso ngokucacileyo ngaphezu kwazo zonke ezinye zihlanganisiwe ukuba ubunokuzongeza zonke into ekumele igxininiswe kwakhonakhona inyaniso yokuba ukuba kwa imiqolo ema ecaleni kwenye komnye ndithanda ubonisa uba umqolo wokugqibela ngomqolo ophambi kokugqibela ngokokuzaliseka apha kuthethwe okuninzi kwelizwi Isaiah chapter 24 verse 19 liyavikiveka livikiveke ihlabathi liyacandeka licandeke ihlabathi lashukuma lishukuma ihlabathi liyatalasa ihlabathi njengenxila jinga njengomandlalo oxhonyiweyo ukreqo lwalo lunzima phezu kwalo liyawa lingabuyi livuke kuya kuthi ngalo mini awuvulelwe uYehova umkhosi wabaphezulu nokumkani behlabathi ehlabathini. Baya inkosi yakwenza iyakudala into entsha izulu elitsha nomhlama omtsha apho kuya bakukho ubulungisa uThixo akayikushiya ngolo hlobo uya kuphakamisa hayi umhlaba ngokwawo uya kukuthetha ukuba kwenzeke ngali ilizwi lakhe elinamandla. Masifunde ngoku indawo yokugqibela umqolo wa-21 uya umqolo wa-23 kuyakuthi ngaloo mini awuvulele uYehova umkhosi wabaphezulu nokumkani behlabathi ehlabathini bahlanganiswe behlanganiswa njengamakhonkxa emadini bavalelwe entolongweni bavalelwe kwakuba yimihla emininzi. Umbuzo uthi kuyakwenzeka nini oku kophi umhla kwesiphi isithuba sexesha nini ngaphambili okanye emva koko sinokufundwa kwebhayibhile ngokuhlwa nje kuyakwenzeka nini ngeyiphi mini uprofethi uxele iphi mini apha xa esithi ngaloo mini ngokufutshane nje mzali uSchmidt unyanisekile kakhulu uthi xa kusikelele mzana wam ndifike ndakubulela ndakuthanda ixesha elide ewe injalo loo nto jonga kumele wazi umzekelo uba kubhaliwe apha ukuba bayakuba sentolongweni amaxesha amaninzi kulapho kuphela baza kwamkela umgwebo wabo ewe ukuba bekusemva kweminyaka eliwaka bekungenakwenzeka ngoba ixesha belingazubakho ngokumgwebo wokugqibela ubuza kwenzeka ngoku ixesha lingena ephakadeni ngoba ngoko ngumgwebo wokugqibela okanye xa umgwebo wokugqibela uphelele nditsho kwa isihoko siya kuphoselwa kwizike elivuthi umlilo emva koko kuzawube kuphelile ngoku siya kuva singaboni nto ngento yakhe yenzeka hayi ngokuqinisekileyo iwela kwisithuba esiphambi kokumiselwa kweminyaka eliwaka yokulawula kwaye ungayifunda kwiindawo ezininzi umzekelo kwisitshilelo esahlolo samashumi amabini xa isithunywa sinamandla sisihla size simbophe umtyholi simphose simphole sele ezantsi sitshilelo esahlolo samashumi amabini uqolo wokuqala ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sinesitsixo senzunzubila nomxokelwano omkhulu esandleni saso sayibamba inamba loo nyoka yakudala engumtyholi usathana ke sayikhonxa iminyaka eliwaka sayiphosa enzunzobileni sayivalela satywina ngaphezu kwayo ukuze ingabi sazilahlekisa intlanga ide izaliseke iminyaka eliwaka emva koko imelwe kukukhululwa ixeshana elincinane uyabona ngela xesha usathana nomkhosi wakhe uzawuphoselwa phantsi emva kweminyaka eliwaka kuzawuba khona ukukhululwa kuba kumele kube khona ubuqhetseba obunintsi okwenziwayo kwa uthixo akanokwenza buqhetseba ngoko kumele awuyekele umsebenzi phaa kusathane onguchwepheshe ke kuloo nto ngokunjalo umiselwe ukwenje njalo masifunde umqolo wamashumi amabini anesibini kwakhona baya kuhlanganiselwa kwakhona njengamakhonkxa ehlanganiselwa emadini bavalelwe entolongweni emva kweentsuku ezininzi bohlwaywe le mihla mininzi elixesha lingaka sisithuba semilleniyam kodwa umqolo wamashumi amabini anesithathu mamela into eyithethayo ngoku inyanga iya kudubadubeka nelanga lihlazeke xa inkosi yemikhosi iya kulawula entabeni yeziyoni naseyerusalem nangaphambili ngokuqaqawula Ngokuyakubona ukuqhagamshelana apha ngela xesha inkosi izawuthabatha ukulawula kwayo iyakulawula nini, hayi emva kweminyaka eliwaka, hayi ngaphambili, ukutsho ke kwisithuba seminyaka eliwaka. Inyanga izawuthubathubeka nini, ilanga lihlazeke nini xa ifika imini yenkosi, imini enkulu eyoyikekayo. Ungafunda ngako apha kumprofeti Isaya isahluko seshumi elinesithathu. Ku-Isaya isahluko seshumi elinesithathu umqolo wesithandathu uthi, bhombolozani kuba isondele imini kaYehova ivela ngokwembuqo kusomandla. Ngenxa yoko ziwile ingalo zonke, intliziyo zabo zinyibilikile, bakhwanqile, bafikelwe kukupenapena nayinimba bazibhijabhija njengozalayo, bakhwanqiswe ulongo wabo, ubuso babo bubuso bamalangatye. Mhlawumbi umqolo weshumi, kuba inkwenkwezi zezulu namarhoza azo akayi kukhanyisa kukhanya kwawo, liyakuba mnyama ilanga ekuphumeni kwalo, nyanga ingabi mhlophe kukukhanya kwayo. Nto livelela elimileyo elimiweyo ngenxa yobubi balo, nabangendawo ngenxa yobugwenxa babo. Ndiliphelise irhatshi labakhukhumeleyo, ndilithobele phantsi irhatshi labangcangcazelisi. Ngokunjalo ewe, oko kuza kwenzeka ngela xesha. Sele sibhalile ngokukhethekileyo malunga nemini yenkosi kwincwadi yokugqibela, ngokumhlaba uyakwamkela umgwebo wawo. Ngoku mhlawumbi kwingcinga yoba inkosi izokohlwaya lo ophezulu, abantu abaninzi bazi umgwebo wokugqibela, abawazi umgwebo ongaphambi kwemillennium, okuyinxalenye uvakaliso lweBhayibhile. Ungafunda ngako kumprofeti Isaya isahluko sesibini apha kumqolo, ungafunda konke so umqolo wokuqala uya kwesihlanu, kodwa apha kumqolo wesine ithi,
the mountain of the Lord's house shall be established in the top.
Uyakugweba phakathi kwentlanga, ohlwaye izizwe ezininzi, ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba, nezikhali zazo zibe zizitsheche zediliya. Uhlanga lungaphakamiseli uhlanga ikrele, nezizwe zingaphindi zifunde ukulwa. Bafunda umqolo wesibini ithi, ngekaloku kuya kuthe kupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova ivelele zincotsheni zazo iintaba. Omnye angangena kwimfundiso engena siphelo, uyazi entliziyweni yam ndiyamthanda kakhulu uMartin Luther kubo bonke ababhala bakhe bakhona. Akekho umntu wakho waphile emhlabeni owayenokubhala ngendlela wabhala ngayo, wayidinga nje umqolo omnye abhala amaphepha namaphepha. Kwangekho mntu onokwazisa ukuthululwa okunjalo umthombo wolwazi olumpompozayo. Ndiyaxela uba injani, ndiyamangala kuye kwaye ndiyaqhubeka ndenze njalo. Kodwa kumele nditsho nje uzukweni lukaThixo ukuba ndigqiba ukuzifumana ndikwimeko efanayo. Awunakuyeka. Iyaqhubeka, iqhubeke. Ungabhala imini nobusuku ucinge ngoku sewubhale ngokwaneleyo. Ube ungekachukumisi nomphantsi wento yeka nje ukugqobhozela kwiimfihlelo zikaThixo. Ngumfula nje obdadela kuwe, iqula ongenakulawula kodwa liyafumaneka kuwe. Amen. Yinto leyo emangalisayo ngenyaniso. Ngamanye amaxesha ngenyaniso ndibhalile ndaze ndabhalapha naphayana kwizibhalo ezingcwele ndathi kunokuya emva kokuqhagamshelana kwazo kucace kum ndize ndibuye ndiye kwisibhalo ngesibhalo. Ndinokubhala kwakhona kangoko ndinokubhala kwaye ndaqinisekisa xa ndandigqibile ndifunde iBhayibhile kwakhona ndinokuthi Nkosi ndinokubhala kwakhona. Kwaye akunakubakho siphengo kwinto enokubhala kum. Sisiqinisekiso esiphilileyo sikaThixo ophilileyo. Nkosi yethu yathi xa umoya uhla phezu kwakho uya kuba kumthombo ompompozela ubomi obungunaphakade kwaye kwiqula uthi umzana uBranham kuma qula aqhekekileyo akukho sidingo sokuba kufunxwe okanye kuhluzwe ingathi khona into bingeyo yaphayana kodwa ngumthombo ompompozayo akukho kufunxwa uyaziphumela ngokwawo. Sicula icula lithi kukhona iqula eligcwele igazi kwaye uba ufunda umprofeti uEzekiyeli ekubhaliwe phayana umfula waphuma phantsi kwesande setempile qula lanyuka linyukela phezulu kangangokuba omnye angadada khona kuEzekiyeli chapter 47 verse 1 to verse 5. Ndiyakholwa ukuba uThixo usikhokhele ngale ndlela qala ngokugwetyelwa iye ibanzulu iye ibanzulu kwasifikele kwixesha apho kakuhle kakuhle singakwazi ukudada kulwandle lukaThixo kumthombo kaThixo. Sicula kwicula nokuba lomfula ubhabhela phi apho intliziyo iyavuya iyagcoba masibele kwelizwi apha uThixo.
And now think back to Isaiah 2, what we read there. When the Son of Man,
uya kugweba phakathi kwabantu nokumkani bomhlaba. Ndifunda apha ningangenanga kwinkcukacha nje basazi sonke. Mateyu sahlosa amashumi amabini anesibini. Abantu bakucacise oku ngokubhekisele kumgobo wokugqibela. Kodwa kakuhle kakuhle kubhekisele elizwini esigqibo kulifunda. Kumele ndilijonge nje ngoba ndiye ndaphazamisa kwiBhayibhile yesiJamani nesilungu kunzima uyifumana. Mateyu 25 verse 31. Ngoku sibuyela kwiIsaya isahluko sesibini apho sifundileyo khona. Awunyana womntu uyakuza esebuqaqawuleni. Zonke izithunywa ezingcwele zinaye ngoku uya kuhlala phezu kwetrone yobuqaqawuli bakhe phambi kwakhe kuhlangane zonke izizwe aze abohlule nje ngomalusi esohlula iigusha ezibhokhweni xa unyana womntu eya kufika ebuqaqawulini bakhe. Hayi umgwebo wokugqibela, hayi uvuko lwabafileyo, akukho nto ethethwe ngaloo nto apha. Soloko kumele ufunde umxholo ngokuqaphela andazi okwelithutyana ukuba kwakunini, kodwa mhlawumbi kolu hambo okanye phambi kolu lokugqibela. Kodwa kunjalo nje ilizwi nje elinye elincinci lenza umahluko phakathi kwento elungileyo okanye engalunganga njengesiphumo. Andazi kakuhle okwelithuba, kodwa ndiqinisekile uba iyawubuyela kumlondo leyo. Apha ithi zonke izizwe ziza kuhlanganiswa phakathi kwakhe. Akukho nto ethethiweyo apha ngovuko lwabafileyo kumgwebo wokugqibela. Eligama lithi ugweba aliveli kumqolo amashumi amathathu anesine ithi athi ukumkani kwabasekunene, zani nabasikelekileyo benkosi budleni ilifa ubukumkani. Ubukumkani bunini ubukumkani? Inkosi izawulawula nini njengokumkani umhlaba? Uzawulawula njani njengokumkani iminyaka eliwaka? Amen, amen. Hayi, kwenye indlela zinintsi izibhalo malunga noku. Sithile kusahluko seshumi nanye qolo weshumi nesihlanu mhlawumbi, kodwa besingafuni ukujongana nako oko ngalo mfundiso namhlanje. Sinofundo lweBhayibhile iyure mthandazo, kodwa siyavuya ngalonke ilizwe lixabisekileyo lingcwele likaThixo. Kumele mhlawumbi kuqatshelwe oko ukuba thina siyawube singekho apha ngelo xesha uba sibe namava ngako konke oku. Ukuba uqhubeka ufunda uIsaya isahluko samashumi amabini anesihlanu ukufanise nomqolo yokugqibela kusithilelo isahluko seshumi elinethoba, uzawubona kakuhle ukuba kubhalwe ntoni phayana kwaye kuthethwa ngantoni. Isaya isahluko samashumi amabini anesithandathu umqolo wesithandathu, uYehova wemikhosi uya kuzenzela zonke izizwe isidlo sezinto ezityebileyo kule ndawo, isidlo sewayini egcinwe ngeentsipho sezinto ezityebileyo ezinomongo, sewayini egcinwe ngeentsipho yaze yahluzwa. Aginye kule ntaba umphambili wesigqubuthelo esizigqubutheleyo izizwe zonke, nesigubungelo esizigubungeleyo zonke iintlanga. This is the Lord. We have ngabe ayibona uba imalunga nantoni na. Uya kuzityhila njengalo anguye. Emva koko lonke ilwimi liya kungqina ukuba uyinkosi. Wonke amadolo azogoba uba uyafunda uqhubeke ngokuthi kumqolo wethoba kuya kuthiwa ngalo mini, yabona lo nguThixo wethu besithembele kuye ukuba asisindise. UYehova lo besithembele kuye masigcobe sivuye ngosindiso lwakhe. Abantu baIsrayeli bebengalindelanga msindisi oza kubethelela, babethwe bancuthekiswe batsicelwe. Babengalindelanga umsindisi onjalo, babelindele umsindisi oza kutshabalisa zonke intlaba iintshaba, abenoloyiso ngesandla sakhe sokunene aze abe noloyiso ngalo mini bakubona ukuba inkosi yabalwela abantu bayo, intshaba zoyisiwe. Ngawo onke amandla zingayikuphinde zime. Ungafunda ngaloo nto umprofeti uHezekiyeli isahluko samashumi amathathu anesibhozo umqolo wamashumi amabini anesibini. UHezekiyeli isahluko samashumi amathathu anesibhozo umqolo amashumi amabini anesibini, yakumgweba ngendikitya yokufa nangegazi nangesiphango esikhukulayo nangamatye esichotho umlilo neselfure ndiwunise phezu kwakhe naphezu kwamahlelo akhe naphezu kwezizwe ezininzi ezinaye. Ndiyakuzikhulisa ndizingcwalise ndizazise ngokwam emehlweni eentlanga ezininzi zazi ukuba ndinguYehova. Amen. Imini iya kuba imini enjani naleyo? Sele ndixelile tyhilelo isahluko seshumi nethoba. Mandifunde imiqolo yokugqibela uzibone ukuba ngumnyadala omnye. Sityhilele isahluko seshumi nethoba, iqolo leshumi nesixhenxe. Ndabona isithunywa sithile sasezulwini simiye elangeni. Sadanduluka ngezwi elikhulu sisithi kuzo zonke iintaka eziphaphazelayo esazulwini sezulu, yizani nizihlanganisele esidlweni sikaThixo omkhulu ukuze nidle inyama yokumkani nenyama yabathetheli waka nenyama yamagorha nenyama yamahashe neyabakhweli bawo nenyama yabo bonke abakhululekileyo nabangamakhoboka neyabancinane neyabakhulu. Ngaba nonke ninafunda nam kakhe kakhe, bekumele siqale kumqolo weshumi elinanye uba inkosi ngoko ihla njengoyithembekileyo oyinyaniso kuba kugxobhagxobhe. Agwebe enze imfazwe ngobulungisa. Umqolo weshumi nesihlanu, masifunde umqolo weshumi nesihlanu neshumi elinesithandathu. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali ukuze azithi qwaka ngalo intlanga. Yena uya kuzalusa ngentonga yentsimbi, yena unyathela isixovulelo sewayini yomsindo neyengqumbo kaThixo uSomandla. Ukumkani ukumkani inkosi yemikhosi, konke kubhaliwe ngendlela emangalisayo kumxholo obunobuqaqawuli. Into ebendifuna ukuyithetha kusekupheleni kwesahluko samashumi amabini anesithandathu kumprofeti Isaya apha ithi, ewe, ubunokufunda kwakhona kwangaphambili. Mhlawumbi sifunde umqolo weshumi nethoba okunjani. Ungayifunda ndizawufunda umqolo weshumi wamashumi mabini. Uthi, izani bantu bam ningene ezingotsini zenu, nivale iingcango zenu ngasemva kwenu, nizimele umzuzwana kude kudlule ukubhavuma. Nonke niyazi ukuba uThixo uzayithulula ingqumbo yakhe phezu kwalo mhlaba. Paulus ubhalela abaTesalonika ngokunjalo ubhala thina namhlanje uba uThixo akasimiselanga ngqumbo kodwa usimisele ukuba sizuzane nalo usindiso. Xa ukujonga ngolo hlobo njengoba benditshilo kwangaphambili uba unokubhala uphinde ubhale uthethe uphinde uthethe suke kwesinye isahluko uye kwesinye isahluko, suke umnqophiso omdala uye kumnqophiso omtsha, suke umnqophiso omtsha ubuyele komdala uthi, oh Nkosi, umangalisa umkhulu unjani. Bunokudlisa ubomi kanjani bonke abakhonzi bakho nabaprofeti uzithile kubo ngendlela emangalisayo uze ubeke ilizwi lakho entliziyweni zabo nasemlonyeni yabo. Apha kwakhona kusahluko samashumi amabini anesithandathu ndizawufunda kude kube sekuphele phayana kumqolo wamashumi amabini ithi, izani bantu bam, akukho abanye kodwa ngabantu bam, hayi abangakholwayo, ngabo abazawukhala emaweni nasezintabeni besithi sigqumeni nisifihle kuyo ingqumbo yakhe lo ohlele etroneni. Apha ithi, njengoba umzana uRuth efundile umhlaba uyachithachitheka bengamacebo siya phambili nasemva usiwa ungenakuvuka kwakhona. Hayi, apha siyafunda ke ngoku, hambani bantu bam ningene zingotsini zenu nivale iingcango zenu ngasemva kwenu, nizimele umzuzwane kude kudlule ukubhavuma. Kube yabona uYehova uphuma endaweni yakhe ukuze abuvelele kubo ubugwenxa babemi behlabathi. Uyayibona inganto lento pha ithi ndiyakohlwaya, ethi ihlabathi lohlwaya kumxholo omnye apho kuzokohlwaya ukumkani bomhlaba. Ithi ba yabona uYehova uphuma endaweni yakhe ukuze abuvelele kuba ubugwenxa babemi behlabathi. Hlabathi lowatyhila amagazi abo lingabi sabaselela ababuleweyo, ababuleweyo bani.
You can also read about it here in this chapter. Let us summarize. God has a plan.
Ndikhumbula nje phaa kusitshilelo, onke igazi labo babulawayo lafunyanwa kwisixeko esasilawula okumkani bomhlaba. Kodwa uThixo uza kuyenza yonke into ivele ekukhanyeni, akho nto ayoshiyeka ingcwatyiwe, akho nto ayoshiyeka isebumnyameni. Yonke into izawutyhilwa ekukhanyeni. Kusahluko samashumi amabini anesine okanye isahluko seshumi elinesithathu sifunde malunga neentlungu zokuzalwa. Ngokunjalo ungakufunda apha kwesi sahluko, masishwangatheleni. UThixo unalo icebo, icebo libandla. Unecebo likaSirayeli, ixesha lobabalo lisaqhubeka kwaye abantu abafuna ukwenza izigqibo zabo bezenzela inkosi bangasenza njalo. Ubizo lusaphuma lusavakala, kodwa xa ixesha lobabalo liphelile lawube selimkileka ixesha. Khona wakho wandibuza wathi, mzana uFrank, ndingakwazi na uba ndisindiswe emva kokuba inkosi ibuyile? Ndathi ukuba bendinguwe bendinokuzivumela uba ndisindiswe ngoku, ndingathatha amatshansi nokuba bekunokwenzeka. Kodwa akwenzeki, ixesha lobabalo liyaphela ezintlangeni ngethuba apho uxhwilo lwenzeka khona. Awo basindiswayo bawukusindiswa, awo balahlekayo bowulahleka. Bakhona abantu abathi isityhilelo isahluko sesixhenxe sibhekisela kwisihlwele esiyindimbane enkulu esiphuma kwi, eli gama lithi kwi igxininisiwe kwimbandezelo enkulu. Menge unelizwi elithi leli lizwi lithi kwi, kwezinye inguqulelo liyaphambanela elalizwi. Phayana ithi bephuma embandezelweni enkulu, kodwa ke ilizwi elibonakalayo kwinguqulelo masingayijongi kakhulu loo nto. Kodwa ingcinga iyavela ukuba aba ngabantu ababa ngamakholwa emva koxhwilo. Ayenzeki loo nto, ayenzeki. Uthi kwa aba bantu ngamakholwa kumele ukuba bebengamakholwa kwangaphambili, bashiyeke bezingisa ngexesha lembandezelo ukuze ngoko bakwazi ukungena kwimillennium kunye nenkosi. Bakhe siqikelele sithi isihlwele esiyindimbane kwisityhilelo sisahluko sesixhenxe kwaye wazi kakuhle ukuba asikhange sifake iingcinga zethu kweli thuba. Asiyukwenza njalo, asinakuma apha sithi eli siyagqiba ke ngeli lizwi, alikho elinye. Hayi hayi, ukuba ibiyilo meko ukuba isihlwele esiyindimbane sikwisityhilelo sisahluko sesixhenxe besikhe saya kwimbandezelo enkulu ukuba ngabahlanguliweyo ababengalunganga ukuba basebenzise amazwi kaMateyu isahluko samashumi amabini anesihlanu ukuba bebe zintombi ezinhlanu eziziyatha ezaphuma ziyodibana nenkosi azafika phaa emtshatweni kodwa zingamakholwa zasindiswa kwamele zijongane nembandezelo inye into eqinisekileyo esi sisihlwele siyindimbane ekumele siphile ngaphambi kwemileniyam ngokweepesenti ezilikhulu kwayenza xeba kutheni xa omnye esenza intetho enjalo apho kulomeko ithwala umgangatho omkhulu omnye kumele akwazi ukuthi okanye ngcono ke anike uqobo loba kutheni eyithetha lo mntu loo nto leyo isityhilelo isahluko sesixhenxe imiqolo yokugqibela emibini isahluko seshumi enesithandathu neshumi enesixhenxe ithi abasayi kuba salamba abasayi kuba sanxanwa kuba imvana ephakathi kwetroni yakubondla ibakhokhele ubakhokhele kumaqula aphilileyo amanzi azisule uThixo inyembe zonke emehlweni abo ndinomnye umqolo omnye ndifuna uwufunda ibe kumele ndiwufundile ngaphambili khange sifunde into enye kuIsaya Isaya isahluko samashumi amabini anesihlanu apho ithi yakufincela ukufa eloyisweni inkosi uThixo iyakuzesula zonke iinyembezi emehlweni abo apha ithi kwaye uThixo uyakuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo kwaye Isaya isahluko samashumi amabini anesihlanu ngumnyhadala lowa owenzeka phambi koba kuqale imileniyam kwaye into ebendifuna ukuyifunda ibiphayana kwisityhilelo isahluko sesixhenxe kakuhle kakuhle bendifuna ufunda umqolo weshumi nesihlanu ithi ngenxa yoko baphambi kwetrone kathixo bemkhonza imini nobusuku etempileni yakhe iphakade alisenamihla nabusuku ixesha ngoku labe liphelile emva kwemileniyam xesha labe liphelile xa isithi apha bayakumkhonza imini nobusuku etempileni yakhe ngoku kumele ukuba kusekhona ixesha ixesha kwaye ngesithuba seminyaka eliwaka kusekhona ixesha apho kulapho kuphela emva koko ke ixesha liyaphelela kungena phakathi njengoba benditshilo ngaphambili nokuba leliphi iqela ekuthethwa ngalo apha inye into esiqinise ngayo kuba liqela elizokubakho ekuzibonakaliseni enkosini kwiminyaka eliwaka imkhonza imngqungile ize ngabe kumele uba ngumtshakazi kuhle kumele ibe ngabo bangayanga kumtshakazi bashiyeka bethembekile ebekumele bajonga nembandezelo enkulu kumele ibe ngabo na ngoku siyavuya nangolo hlobo siyavuya ngenyaniso kubo bonke ndiyacela ewe ndiyazi ubuthetha ukuthini kuphela likhulu elinamashumi amane anesine lamawaka eliyakuvuka uvuko kuphela likhulu elinamashumi amane anane lamawaka eliyakubuyele ebomini phambi koba kuqala imileniyam kunjalo ke umahluko omkhulu kwibandla kulo zonke iintlanga nabantu bakwaisirayeli mandikhawuleze ndiye kwimiqolo emibini phayana
And these are the Jews, not the Gentiles. We could also go to the prophet Daniel.
Payana ku Isaiah esahluko sesine umqolo wesithathu.
But we will pray fervently.
Kuya kuthi ngalomini lo osheke eZion nalo osheke eJerusalem. abizwe ukuba ungcwele. Bonke ababhalelwe ebomini eYerusalem. Ebhalelwe ebomini eYerusalem. Awu bamiselwe ukuba babe seYerusalem ngela xesha. Ayingamayuda ke lawo, hayi inhlanga. Singaya nakumprofeti uDaniel ngokunjalo. Ngoku apha. Kodwa sinalo ixesha elaneleyo namhlanje. Kodwa sawuthandaza inyameko. Apha kusitshilele sahluko samashumi amabini ngokucacileyo. Nje phambi koba kuqala imillennium. Sele sifundile imiqolo yokuqala emithathu. Umtyholi ubotshelelwe waphoselwa phantsi bangaboni. Apha umqolo wesine ithi ndabona iitrone ndahlala phezu kwazo umgwebo waze wanikwa bona. Ndiyabona, hayi umgwebo wokugqibela. Ngoku ndiza kufundela malunga nomgwebo wokugqibela kumqolo weshumi nanye. Ndaze ndabona itrone enkulu emhlophe, hayi iitrone ezininzi kodwa inye itrone enkulu emhlophe. Umqolo weshumi nanye ndaze ndabona itrone enkulu emhlophe waye lowo ohleli phezu kwayo. Elathi lasaba umhlaba nezulu ebusweni bakhe akwafunyanelwa ndawo yazo. Kodwa ngokunjalo ke apha kumqolo wesine ithi ndabona iitrone baze bona isininzi baze banikwa umgwebo. UYesu uthi kubapostile abashumi elinabini, nina niyakugweba izizwe ezilishumi elinabini zikaIsrayeli. Nonke niyazi iBhayibhile? Ewe, singayijonga. Kwaye ndabona iitrone baze bahlala phezu kwazo umgwebo wanikwa bona. Ngaba ibhalwanga loo nto kwabaseKorinte ukuba bangcwele bakulugweba ihlabathi? Ngaba inyaniso okanye inyaniso leyo? Abangcwele bakulugweba ihlabathi, ndiyaqhubeka ndifunde. Ndaze ndabona ibiphefumlo yabo babenqunyulwa intloko ngenxa yobungqina bukaYesu nangenxa yelizwi likaThixo. Nawo bangazange balinqule irhamncwa kunye nomfakimfanekiso walo, abalwamkela uphawu emabunzini abo okanye ezandleni zabo, baze baphila balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. Ngokwabantu babuyele ebomini, kodwa kuqala imiphefumlo yabo babenqunyula intloko ngenxa yelizwi likaThixo. AmaYuda ke lawo ikhulu enamashumane anane lewaka okanye awo kubhalwe pha ngabo kwityuna lesihlanu esele behambile phambi kwabo ethi, linda bade abakhonzi bakho babulawo njengawe lize iba inani liphelele. Ulungelwano aluqhelekanga nje, ndiyanqwenela nje kuba benokulungisa ngendlela ekufana uba iyo. Jonga apha, ngonokhona into ezintathu ekumele siziqaphele ngoku. Kuqala ngumtshakazi, ngoku ibe sihlwele siyindimbane esingeyonxalenye yomtshakazi kodwa singamakholwa, ize ibe likhule namashumi amane anesine ewaka. Unjalo ngoku kumele silahlule ilizwi lenyaniso ukuba uthethe imiphefumlo phantsi ephantsi kwesibingelelo. Unjalo ke ngamayuda lowo ayebulawe unjalo. Ngoku nanku mahluko apha, ngoku andazi ukuba sithe sazisukhanya kulo mxholo ngokuhlwa nje okanye kusekhona imibuzo eshiyekileyo ingaphendulwanga, kodwa siyazi ukuba elalo xesha lokugqibela silapha namhlanje apho sinokwazi ukuhlangana kwakhona sive ilizwi lenkosi. Ingaba ilizwi likaThixo lixabiseke kubani? Zintanda noba ngompi umxholo esithetha ngawo, umoya kaThixo uyasebenza entliziyweni zethu kwaye siyavuya ngaphezu kulo lonke ilizwi. Asivuyi ngoba umgwebo uza kwenzeka ngenye imini, kodwa sivuya kuThixo ngenxa yelizwi likaThixo kwaye siyavuya kuba uThixo uzawuhlala phakeme ekupheleni. Zonke iintshaba zizawukwenziwa isihlalo seenyawo zakhe. Yena uza kulawula, alawule njengokumkani. thina kunye naye aze umhlaba chabalaliswe qala uxilo lwa kwenzeka mva koko umhlaba chithachitho bengamaceba bengapha nangapha emva koko kube khona omtsha emva kuminyakeli waka izulu elitsha elipheleleyo nomhlaba omtsha uyakuza hayi nje ukuhlaziywa kodwa izulu elitsha umhlaba omtsha indumiso nozuko kulo igama lenkosi osivumele ukuba sifumane ubabalo emehlweni akhe phambi kobuso bakho bungcwele yanga ngoko inyanga ingadubadubeka ilanga lihlazeke siya kuba nenkosi yena yakuba kukukhanya kubhaliwe kuba akusayi kubakho sidingo sokukhanya yena yakubengezela ekukhanya bephezu kwethu thina siya kuba naye udumo kwigama lakhe elingcwele amen.